www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Anumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, kaumba nafsi akaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukwacha sizani, siwezi jaribu, mana penzi kwa mzani, umenizidi mahbibu, shika vima usukani. Bada ya tuta baby koleza gia Eni tam tam kama pita na kuita sweetie Arote rote fundi kwenye kwichi kwichi Shepo vipi kama lote Vite cheni shadiliti sitaki chiti Watoke toke kwenye moyo nimekupa siti Weno dereva so kukwacha Hadithi kunja hadithi njo Utsamu kolea Mwezenu huba niko kwa roo Ime ninokea Vision shuda pole nyo Unalo ambea Mtaja kugwa makwa shako Kwa kutu ongeyea Tena mikuwa kenuda kitari Na mpati bahalali Kwa naitaga sukari Alamba ham Na jana nilifunga nkasali Nikamuomba jalali Tuepushe madohari Ya wanadamu We mtam tam kama pita Na kuta switi Arote rote Fundi kwenye kwichi kwichi Shepo vipi kama lote Vite cheni shadiliti Sitaki chiti Watoke toke Kwenye moyo nimekupa siti Weno dereva So kukwacha vo Kazaje 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 Mweza kuhu Kukwacha siwe Kilala na nyota Najitambara mwezi kisa na nyota Ani mkande amechoka Nitembe na ulimi kote kanyoka Mapenzi niongeze Kabari niogele Lord have mercy Speaking for my heart damn she's so sexy Mama give me blessing I wanna off the lights so I can speak dirty She says she wants some more Harder than I can for before The way she dancing oh, Touch me That's what she makes me say Hallelujah
Oh, mama tetema, ayatwende tetema, oh, mama mama tetema. Shuka chini tetema. Oh mama tetema.
Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, nipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za bukova, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Ayatunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Yani kama vile jenereta,
tetema.
Kama mwizi kakupiga ngeta,
tetema.
Mwendo wa kutunga kupepeta,
tetema.
Chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, toza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, poza, tungiline poza. Twende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunye toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi,
washa.
Miuno ya gigi gigi,
washa.
Funga kipindo mkwiji kwiji,
washa.
Nikunyonge kazigi zigi,
tete.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
ayatunde tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema,
ayatunde tetema.
Oh mama tetema,
tipo tipo tetema.
Oh mama tetema,
ayatunde tetema.
Oh mama tetema,
shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Kicha kime, kime, kime mpana.
Amewe hu,
kime, kime mpana.
Kapandisha mizuka,
kime, kime mpana.
Anaruka ruka,
kime, kime mpana.
Kicha kime,
kime, kime mpana.
Kapanda juu ya meza,
kime, kime mpana.
Edi anakuwa shati,
kime, kime mpana.
Kalewa anateza,
kime, kime mpana.
Asi kanyaga pana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulisha kufish kwa ni vipe.
Kanyaga
wase wa shobo kudandia.
Kanyaga
klabu kumba umabia.
Kanyaga
slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi,
kanyaga,
mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudada dek,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
paka ma ex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga,
oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kama unalicheza zangu,
kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga.
Yeah, kidaku daku,
kanyaga kanyaga.
Wajue hizi namba chafu. Oh yeah. Squeezy what you wanna talk money. So me kimu itaku posti.
Kanyaga
kunitumia ni picha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa.
Kanyaga
wakati mwenyewe na majanga.
Kanyaga
sina godoro sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee.
Kama buti la mugambo.
Kanyaga
wafuruga mipango.
Kanyaga
waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando.
Kanyaga
uzushi.
Kanyaga
mashemu fake.
Kanyaga
nuksi.
Kanyaga
kudada dek.
Kanyaga
mawifi.
Kanyaga
paka ma ex.
Kanyaga
mikosi.
Kanyaga
oya kanyaga.
Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga.
Kamo na licheza zangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Chalega lega, mana tashuka chenu nanitega. Ah, mama, ya leo kipoko. Malika nipanyama kwa kisambu chakopo. Ah, mama,
mesha tato na mina leta nyundo ni mkange kokoto nasema komati 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 paka chini komati 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 paka chini komati 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 paka chini komati 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 paka chini komati kama gari le vum 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 mtoto mkali mchum chum
chum chum
kiwangangali le ngum ngum
enda
kamchinje mbali kwa rum rum satunde kama takama na sakata nyuma kwa bamba taile kinoma tege tata bata fanya unaifata tazambu sikakata amegoma kati kati chini chini
kamata
kasi kasi speedy mia shirini
kamata
come on na minya nbizi
kamata
polisa na shika mwizi
kamata
ya leo kiboko mwalika ni panyama kwa kisambu cha kuko umesha tato na mina leta nyundo ni mpange kokoto nasema kamati 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 paka chini kamati 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 paka chini kamati 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 paka chini kamati 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 kamati
jaja yo puti jaja jaja yo puti jaja
no no no
jaja yo puti jaja
no no no
jaja yo puti jaja baby jaja yo puti jaja jaja yo puti jaja jaja yo puti jaja
I saw your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Cena. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Ataka mani kwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, oh baby. Vitu, baby. So take this long napo wine.
Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja.
No no no.
Jaja yo puti jaja.
No no.
Jaja yo puti jaja baby. Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja.
I hope you know say this sequence say where you got it for back in the make me the quick 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 baby quick 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 come to back you say nese nese zame ndani na rungu kum ready kipepepe kipepepe
ooh la la la
your body fine now when you want you blow my mind
ooh,
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu. Baby, vitro, baby.
So take this long up a wine. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, jaja.
Hey, atu no pena koni. Kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, nisi waini chelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale ponza. So ring my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river
now. Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Bana wanao.
I know.
ever leave me so low or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntuliye simba. Oh ntuliye simba. Oh ntuliye simba. Zile chenga vidanga dana vicheche nchuniye simba. Oh nchuniye simba. Oh nchuniye simba. Asa baby mwishomi lekitwa mekutwa mama. Embucho tama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
It's true, and I feel the same way. I can't deny. Baby, on the cool holiday, I will die for you. I saw who sit in shwe na.
Vimele mbele.
Oh, I know bigger.
Kelelelele.
Eti kujifanya.
Vire mbele.
Kwa sisi ya watawezi. Oh, baby.
Vimele mbele.
Mane tantarira.
Kelelelele.
Wanuk nuko, baby.
Vire mbele.
Kwa sisi ya watawezi. And I want them to know,
oh yeah, yeah, yeah. You're the one I love,
one and only,
yeah, yeah, yeah. The one I want,
I want them to know,
baby, yeah, yeah, yeah.
Oh,
you're the one I love. Yeah, yeah, yeah. The one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little kupa mama. I saw one baby,
you should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see. A little kupa mama. Yeah, benzi ni shere, benzi pia vita. Tugombane tupatane siri yetu ya ndani. Aga na pombe stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo kanishusha thamani. Zilangu si chenze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu the ruler emergence.
Emergence.
Oh my love. Moyo wangu mwenzako mwepesi.
Ni mwepesi.
Nisije kufa. Kwa mapresha ufungwa iweke. Asa usitishwe na ya.
Vilelele.
Oh anapiga.
Vilelele.
Eti kujifanya.
Vilelele.
Kwa sisi ya watawezi. Oh baby.
Vilelele.
Tantarira. Wanuk nuko baby. Kwa sisi awataweza.
And I want them to know.
Oh yeah,
yeah. You're the one I love.
One in the moon.
The one I want.
I want them to know.
Baby, yeah.
Oh,
you're the one I love.
Yeah, that's my love.
And your lies are
the one. I want to win.
Kako fine. Kila nikikaka kwenye line. Bila, shuwaini. Kwake nimelewa kama waini. Tila lila.
Yesi simizi na migegedu. Tunagegeduana. Nilivyo sina chisi. Tajiru wa mbegu na mwonga na mwana. Baba mdenge mama mzalamu. Unola kela kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu. Shetani mwana ibirisi.
Ipu,
ipu,
uchungu,
uchungu.
Mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu,
zipu,
kuna kirungu,
kirungu.
Usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi. Tachuta makishi nani. Na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani.
Ogogogogo.
Mtoto anadaka ulikipa. Nonye nila
wabeta.
Tena kikata na iku
kisa. Baby, acha mneche saga. Unavyo baby. Unavyo yoga.
Bye,
baby,
bye,
baby,
bye,
baby,
bye,
baby,
bye,
baby,
bye,
baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby, bye, baby
deka dengua, dengua wapone.
Kanifondala nigu, anataka nipite peku,
peku, peku.
Kundu chiju, anifikishe kwetu,
kwetu,
kwetu. Utamura dha kitungua, rojo ya embe kibada,
kibada.
Odari kunengua, miunu ya ushubwada,
ushubwada.
Nyuma kalisa sambua, kafungasha mitabwada,
wada.
Anavyota funamua, kakivogoyo dada. Katoto kama ilainika mwana, kukapa ndizi banana, nakapeleka kwa mama, mama, mama
Dangote.
Kama kuku tokimisana, kanaibuka kanazama, kamuli kanabalana, lana, lana, lana.
Kazote.
Apa, mtoto anadaka, uri kipa, lunya nila
wabeta,
tena kikata na ikikisa.
Baby, aje mnacheza,
my coco.
Unavyo baby,
my coco.
Unavyo yoga,
my coco.
Leo aunyeshe,
my coco.
Misuru waria ni dondoka. Tukimbizane nini sarome wangu. Hiyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarome wangu. Ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Mini mesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri zamba zoti.
Unante kinyaga ukinyonga sarome.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga ukinyonga. Aprokoto, tingali tingali ndani kwa moto. Mtamnyongea, msokoto. Teme sumu kali kama koboko. Mapenzi ananipa shida. Shida mama.
Nidonda lisukwa na tiba.
Tiba mwana.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mi baby, kwenye msamwanda. Wasinga ingenge ninganganga. Unante kinyaga kinyonga sarume.
Ibane kangwaru, babu juma mpige kwa kwaru,
kwa kwaru, kwa.
Asa chambua kama karanga sasa.
Chambua kama karanga.
Ichambue kama karanga sarome.
Chambua kama karanga.
Asa washa, washa, mutu washa, washa. Songa, songa, uga songa, songa. Pakaji, eji, pakaji, eji.
Wenye wivu wajinyonge leo.
Wenye wivu wajinyonge.
Oh, wenye wivu wajinyonge sana.
Wenye wivu wajinyonge.
Wenye wivu wajinyonge kweli.
Wenye wivu wajinyonge.
Oh, wenye wivu wajinyonge sana.
Wenye wivu wajinyonge. Wanakodoa kodo. Wanakodoa.
Macho kodo.
Wanakodoa kodo. Wanakodoa.
Wale kodo.
Na mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Oh
naomba sijilegeze ni kubebe mgongoni. Nika nikudekeze ni kutunze kama mboni. Wakija wapoteze ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone wabami jo ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone wabami jo. Basi cheza na mimi agan moyongo mwaro paimi mchungu kiuziwa same mara sabini uo mzungu sajaliwa kependa junga majini kwenye ufungu pareniwa kumbate baridini kwenye tundo kama njua moyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti
asawe
benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
asawe
nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
asawe
ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti koba sijilegezi ni kubebe mgongoni kita ndani nikolezi kwa miuno ya kingoni kisha nibembeleze nirudisha utotoni weka mate niteleze kama nyoka pangoni. Oh baby, asete siki tuko oh banwe cho ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone uwabami jo basi cheza na mimi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama.
Inama, inama.
Asa onyeshe.
Inama, inama.
Unacheza.
Inama, inama.
Unataka maji ya kisima na mwoga kututama.
Inama, inama.
Embu onyeshe.
Inama, inama.
Unachota aja.
Inama, inama.
Unataka kupiga deki wima umesimama.
Inama, inama.
Embu onyeshe.
Inama, inama.
Unapiga.
Inama, inama.
Si unakata lepuru kepo. Swali susa na kula fanya waina makisha rotate tuwa kunjishe na sura leo shimo limetema meshinda beti
shinda beti
tuwa onyeshe sinema wakina feti asajo nejo wana tancho godo majinkolo jinkologo kwa unu la soto jo baby jo 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 majinkolo jinkologo nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu
ndani mwendo kwa chukwa chukwa
chukwa
nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu
ili penzi walikome washakuna ku
shakuna ku
hey. Baby sankororo kerewa naija
soko soko
asanomoro malewa aija
roko roko
mi kwako shote atakila lewa vimba ukuchekeche kama kwa kila kude simba
asajo nejo
wana tancho godo majinkolo jinkolo kwa unu la soto jo baby jo 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 majinkolo jinkolo kiku pacho godo unu la soto jo.
Kutoka Manzambe kia twazi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chani kimoko cause it's just wanna let them know that my feet are muted. African beauty, no man. African beauty, ah, you're a man. African beauty, no man. African beauty.
Ooh na na na. Ooh na na na. Round the world.
Baby girl, dance for me one time. Mi uno feni kunata. katika, 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 katika,
yale katoto kami, kako ningi ningi, kamekazika ningi ningi, nyuma mwi, kako mwi mwi mwi, kana misifa shangi ningi, likavizia kitambo, leo kamena sachambo, kapakia na mgando, kajegeje karambo, kana michezo ngomani, sindi mbali zombe, nami nampatia zabuani muogo aja ngombe, yani kana niko sugar oh 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 oh, pagana si mama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo, hola oh na tembea, yani siwezi kutembea, cheche vena cheche vena, yani hadi naelekea,
katika 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 katika
sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu, msahau najaribu, ina namkumbuka sana, umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali akate kwa na wale alonifanya silali chokali mtafute tukale ila wala kujali tani haka
tapata wapi kama ile nampendanga sana tapata wapi kama ile nanipende sana tapata wapi kama ile nampendanga sana tapata wapi kama ile nanipende sana.
DJ Shinsky on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Shinsky. And download this mix at DJShinsky.com.
In your time, in your time, not a thing so long. In your time, but can I live again? In your time, in your time, not she bang. In your time, we need to do it. Alitanganywa na wale kwenye pesa nyumba gani pika kukwa kunijali akanikimbia. Alitanganywa na wale kwa pesa nyumba gani miungaunga kunijali akanikimbia. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale lakini atakujali kali akatekwa na wale. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale ila wala kujali kali
tapata wapi wapi nampendanga sana tapata wapi
oh sana
nanipende sana tapata wapi kama ile nampendanga sana tapata wapi
oh sana
nanipende sana.
Aliunga dunia, mapenzi tangu na tangu yasha nipigia sasa, sinabudi nilewe. Siwezi kungangania, wena sio fungu langu. Yapo ni shida ila, nitabaki mwenyewe. Oh ila, mpe shukrani kwa kunumiza suraya. Mbie mibando mututu, na ugusa kinuna changu. Nasisikia sirani, mbie mapenzi mabaya. Tangali hai kairuki, singeti buto zimu mwenga ni dunda dunda, dunda. Sina mani na saka rumba, rumba. Auna ni dunda dunda, sema chineti me moyo. Na ni dunda mawimo, sina mani na saka rumba. Auna ni dunda dunda,
ngekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nipunguze mawazo, maana mchana kutota usiku silale, mapenzi kwangu kikwazo. Ningekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nipunguze mawazo, maana mchana kutota usiku silale, mapenzi kwangu kikwazo.
Sikujua mapenzi bara, tena ni maradhi ya moyo pendaga, tena mapenzi kara yanajenga chuki na chuyo kwenye kaba.
Mtu wangu na thamani, ina maana kweli ya kunijua, licha burudani ya mapenzi yangu akasimua.
Mtu wangu na thamani, ina maana kweli ya kunijua, licha burudani tani akamua kutimbua.
Ningekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nipunguze mawazo, maana mchana kutota usiku silale, mapenzi kwangu kikwazo. Ningekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nipunguze mawazo, maana mchana kutota usiku silale, mapenzi kwangu kikwazo.
Penzi langu ameleta tafarani, naumia nalia na moyo wangu. Ona jini kisirani kaingia kwenye utumwa, penzi langu ameleta tafarani, mwenzenu nalia na moyo wangu.
Kwa mimi wivu ninao na roho yangu inaumia, kweli wapenda nao ndo maadui zikitimia.
Ile tunda langu la mara leo limekuwa sumu kwangu, ona tena sinara, nacheka na lia na moyo wangu.
Ningekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nipunguze mawazo, maana mchana kutota usiku silale, mapenzi kwangu kikwazo. Ningekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nipunguze mawazo, maana mchana kutota usiku silale,
mapenzi kwangu kikwazo.
Nizingua nitaka junge na mimi, kama ni pesa we kunywa tanunua. Mimi mwanzo siku mini nikajuaga vya kuzua, kume mjinga ni mimi, minaitunza wenzangu wanachukua. Ay, oh mapenzi, oh mapenzi linifanya kamtoto nilii vibaya, mie siwezi walo nikuta weni lashe niseme jina. Oh mapenzi, linifanya kamtoto nilii vibaya, nana mengi yameni kamo yo.
Mama wana noma takamu
ni bendo wana pondai.
they shake. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make me go the place for real. Oh sweetie, to pass everybody get it done go. To call it all girl you want go. All the water bottles on my way. Oh, baby we can do it your way. Anything you want is okay. All the water bottles on my way. For you, Tanzania to Lagos, I go make you famous. Even if they met us, oh you go go hate us. Tanzania to Lagos.
Chako kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oyani uso none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenogewa. Vurugu patashika, ay, punguza kidogo. Na mingine kadharika, toto suna nyelewa. Apo wapo liposhika, ukiongeza kidogo. Mwenza kutonge.
You are number one, my sweetie, sweetie.
I'm not afraid to kudekeza kama mkono. Fura unafurahia, nafoke ukamoto, machozi umelia. Mwimama mungene, wena pesa kama Dangote. Naweza nijayo msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwarabu. Penzi yoyoyo, imeleta kwa wanangu vita. Squeezy siwa onu, naishia kwa like Easter. Hivo, so kupenda achana nani, nekupenda penda nani. Mambo sesi ya yumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole,
azali nama, wembu penda mbongo.
Toujours l'amour est banaka ne fait mon babi zuba kalemba cadeau bah je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi bébé na naza présente. Soucié le kawapi chérie na naza lié. La kanga je t'aime. Balou baba c'est kaou, balou baba c'est kaou, ngana kole mete. Balou baba c'est kaou, balou baba c'est kaou, ngana kole mete. Jina ngaza kitoko, jina ngaza yelengito. Jina ngaza kitoko, bena ngaza yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique.
Asalina ma,
oh 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 oh. Nakupenda mkoko,
nala
inama, bebe nala iye, nalela
yoko,
ola inama.
Asa nionyesho na nyonga je,
nyonga, nyonga kibasike, nyonga, kakibasike, nyonga, kama kibasike.
Akiuno kifanye pedeli,
nyonga, nyonga kibasike, nyonga, kakibasike,
nyonga,
kama kibasike.
Nakupenda mkoko,
nyonga, nyonga kibasike, nyonga, kakibasike, nyonga, kama kibasike.
Yapucheza kakumala kashikuwa mendadi.
Analisha, alisha, analisha, alisha, analisha, alisha.
Ebieza kitonga kachanga nyala nyagi.
Analisha, alisha,
yuko kwi.
Analisha, alisha,
sila nina.
Analisha, alisha, analisha, alisha.
Tagamu kupendwa na, tagamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa na, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mkwani, kwa nina wawusu. Shepu yake mbaya, hivi na wawusu. Mtangaji malaya, kwa ina wawusu. Nini wamegusa babaya na wakavu. Lazima wachuchuma.
Wamengia chakike,
ewa
chakike, wamengia chakike, cha, cha, chakike.
Twale,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Lazima wachuchumai
chakike.
Kwa penzi leto
chakike.
Makokote, Abutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado. Wajenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa
kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa
doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Nani taje salama joto, tuale sodi pepe. Oya kongo joto, tuale sodi pepe.
Oye mose kunambi,
jipepe.
Morikado momo,
jipepe.
Oya mama dangote,
jipepe.
Doni fungwe,
jipepe.
Ju, ju,
jipepe.
Ju, ju, ju,
jipepe.
Nani ju, ju,
jipepe.
Ju, ju, ju,
jipepe.
Nasei, nasei, Joseph Mertier.
Nasei,
Panalobi. Nasei, Kaya Kaya Musha.
Kule,
kukaba, kukaba.
papa mo bi maye, papa mo bi maye, papa mo bi maye, papa mo bi maye. Anyata katra kuga kate aluba kate. Sibaye,
yes, choisi ma tata.
Chuma, 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 chuma. Akuga kate alinga katra aluba kate.
Sukuma,
yes.
Adolfo mute bachi la mwina.
Papa mazuma. Baba Nazuma,
Joseph Poussa,
la Baba Nazuma,
Zodwa,
Andele,
Marale,
Dar es Salaam Nazuma,
Akosha,
Daimon Nazuma, Kinshasa Nazuma,
Kaya, Kaya Musha,
Nazuma,
Kaman Fuama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Tokosa karumbali,
corona.
Tusimbate,
corona.
Kosa kona uvoka,
corona.
Kusana musika,
corona.
Tena vamasi,
corona.
Direkte,
corona.
Mikono ya kokosha.
Pete kaka bongo yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo.
Cleopatra Mkula.
Ase otele minona kwe osalino elokote. Na motokia chibude. Wataka ule wewe.
Yo beba pesa yo.
Yo beba pesa yo.
Le pacificateur jusqu'au bout. Vital Kameni.
Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati, Zoba no gagati. OLK, Initiative Plus. Toza golia, toza gomela, to yena programme. Lije, 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 te yo beba peza ya. Yo beba peza ya.
Kilo Bouna, Jean-Paul Bichweka.
Obani Boulona dize, Olembi non a douze.
La haute dame Elga Élégance.
Yo beba fouta yo.
Salomon Ben Salomon.
Yuma no gagati. Zoba no gagati. Yuma no gagati. Zoba no gagati.
Le MVP, MVP Serge Ibaka.
Bakay. Chi. Oya Sukuma. We Simba na washamoto. Ambia walale watoto.
Asta cheza shubaka yoko. Sayoko. Yani kambo na chambadoko. Moko moko.
Wape, wape,
wape.
Nasema wape.
Wape,
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 wape. Sasa wape.
Wape.
Swame takasha.
Wape.
Komesha.
Wape.
Miuno ya kwenye cha.
Wape.
Nyongesha.
Wape.
Goya, mateka, mikono juu. Yambu shusha chini. Leta tena juu. Shusha kwa kiuno.
Tuna nyatia nyatia. Zagu nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zagu nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zagu nyatia nyatia.
Excellence ZK. La fondation DNT. Plus forte. Vanina Pullman.
Aïe.
Nagai. Nagai. Nagai.
Eh.
majirani wote wamekuchoka. Bara chumba cha furani, mtu gani we kwa kusoka? Washinda viparazani, ya wenza kukurupoka. Ukome mwana furani, ona uso nivyo kukuboka. Tumisho viparoni, niko enge vikutoro. Usona haya usoni, kote wazua mikogoro. Hivyo hauchioni, kuwa una kasoro. Uso mchana jioni, sima juzi situmora.
Somila de siduri, usujuo tungozo kakata. Usoia na feguri, uongo umekuja. Kujifanya mashuri, kumbe chako mechaka. Aga, mweza kumimi turufu, sikarasa. Mwenye yota ya umarufu, siku papasa. Tena joka lila nguvu, makarata. Ile hotari maguvu, siku wasapasa.
Wataweza kweli kushindana nasi? Hata wakiungana matusi kututukana.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala.
Ati mselema, ati chaselema, Mambi nyengema, Lishi mwamedema.
Amefosi bifu msela leko,
tumekwepa.
Amebaki maswana neko,
wanamcheka.
Kwanza kujaga, kesha kuwashe, cheza kama monkey. Kunjo kidangi dangi,
tumewachaba kidude,
akishomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude. Chiseka robotan, chiseka robotan, chiseka robotan, chiseka robotan.
kalo kwatana, chese chese kalo kwatana, chese kalo kwatana, chese chese kalo kwatana.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Tuka ukipanda na ile shakte na vua. Tuka ukipanda na ile bukta na vua. Jamani na vua. Mama na vua. Mwazenu na vua.
Kuna basata.
Kasi na piga yope.
Uwezi.
Bona piga yope.
Uwezi.
Iyobo na piga yope.
Uwezi.
Ina piga yope.
Uwezi.
Na piga yope
uwezi
mimi na piga yope
uwezi
mama na piga yope
uwezi
fungwe na piga yope
uwezi
every day na party every day na jolly yo oh you move your body no time for story yo where my woman we supposed to the party yo no time to check time everybody check your baby. For your mama, for your sister, for my baby, time to party, for your mama, for your sister, for my baby, time to party.
Shake it, I like it when you do shabo. Back it, I like it na niko shabo. My yo yo, uchangu changama.
Tavaga, tu que
kusataga Jala kutalala nae Mirungi kwa kusaga Mirungi kwa wachaga Nanguzi wa kutaga Habaru nayo Sua tuende Samkuru, Samkururu Samkuru, Samkuru Tanzania Samkuru, Samkururu Kijeru, Kamarora Nigeria Samkuru, Samkuru Umuani Samkuru, Samkuru Everybody Samkuru, Samkuru Kamarora Sua tuende
Venye kupenda maradhi ya moyo, mtampenda nani? Sumfupa mwenzi ukipa
na kumezea, kuto wana kumendea, mipresha kizungu zungu. Nikajionea wendo my number one, natamani nikupe lazima, nimejaliwa upendo heshima, maneno ya matamu siku ile mama suna jobi na tamu wabaya sana wana wivu wao.
None other than DJ Shinsky, live in the mix. For free downloads, check out djshinsky.com.
Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea. Ila nilapo mimbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia gabari, yakisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali, nikaweka muziki nkaotea. Ile prumpa kama nikatandia kabongo muvi, kumbe mapenzi hayataki haraka, ni kama tango natia tuchumbi. Wenzenu kaoza asu na kujitia kitandani njuzi, eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki, ugomvi na mama kinambia siambiliki, moyo kwa
kanambia na siku sasa mapenzi basi. Ila nangangania na jaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Sikomi, sikomi, sikomi. Licha mateso haya
najulisa.
Sikomi,
sikomi,
sikomi.
Mbona jama,
sikomi. Licha mateso haya
alonifanyia wasentro wake ya Mungu siwezi sema. Ila nimejifunza kesho siwamini wacheza sinema. Moyo aliupatia mateso siwezi kumeza, siwezi tema. Mana sikushangale kafla toka sisi kwenda Chadema. Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia. Nikajitoka manda ya tapwisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi mililia. Penzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha na beni waikari ilo muonga gagari. Alikonambia na mimba mwisho siku akachomo chali. Wala kantunuku zari Tanzania dume na mwali. Nilivu mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo nanambia nasipo sasa mapenzi basi. Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Laiza nanambia Simba mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Sikomi, sikomi,
mbona jamani.
Sikomi, licha mateso haya
nishafumania.
Sikomi,
unikafumania mimi.
Sikomi,
nishagombana na watu.
Sikomi, licha mateso haya.
When I say I love you, believe me it's true. Aka eneka ninakupendaga. Una, the only thing I have in my life is you. Asichomeka nyavu nikwedaga. Washa penzi kama moto. Tukomeshe wanopenda choko choko. Na penzi kama bia nileweshe. Ubaki na mia nibebeshe. I like the way you busy party, call me daddy, simama na mwana. Nenye makagi, little papi, niambie watawa. Sijui ni kugonge nyagi, imi daddy, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji.
Hey, you my beautiful angel. African baby, sweetie sweet man.
I wish I could give you everything. Cars and mansion you want, oh, baby, yeah. But love is the only guarantee. The gift I have in my heart, oh, oh yeah. What's your basic kama moto? Wanopena choko choko. Na penzi kama bia nileweshe. Uba kilomia nibebeshe. Fisenti sina nimerudi Tandale. Meshindwa kulipa bima nimeuza madale. Radio nyimbo mezima TV ndio hatare. Meneja umebaki jina nitakia tatale. Ole
mashabiki zangu waloni sifu kwa maneno matamu. Leo mati zangu ni mitusi tu kwa Instagramu. Kimwa na statangu eti na yanifamu. Hata mwona nzi kimpigia ananifukia kama salamu. Na magazeti nyumbani kwa kuku savari sunajuaga. Utasikia tafarani timoni kwa zari amemwagwa. Na venye nilivyo nyonge tabia ya kwa jibu sinaga. Kama naiona michambo ya matemwa zamani napitiaga. Nayosema ya na maana sababu hakuna anejua kesho. Anepanga ni rabana ila mificha ni confidential. Ukisaliomba sana mumeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana ndio adui mkubwa kesho. Chetapofika tama kadiriki atajapo kuniposti. Pindi show zimekwama na nkipata si jasi ni mikosi. Oh jasi imezama mwana linusuru baba. Kama na mwana mwanangu roo yangu tifada mbote. Anakwenda na mamangu kwa chaka kikweto na fukuzwa toke. Usilie sandrangu mwani yangu chikaze usichoke. Wenda kesho za mne yangu vuma tena mambo ya nyoke. Hey, na magazeti nyumbani kwa kuku savari sunajuaga. Utasikia tafarani timondi kwa zari amemwago yewe. Na venye nilivyo mnyonge tabia ya kwa jibu sinaga. Kama nayona michambu ya matemwa zamani